GNG. Man, breaking tower, second. Babiru, what is it? Yeah. Wanaona Gary. Kid kama hiyo.
Kokoriko production.
Yeah. Wanaona Gary. Wanapiga kelele. Wanaona Gary. Wanapiga kelele. Wanaona Gary. Wanapiga kelele. Wanaona Gary. Wanapiga kelele. Goma mbaya,
goma mbaya,
unagwaya,
unagwaya,
zilipo cash,
zilipo cash,
siko pesh,
siko pesh,
noma kwa mta,
noma kwa mta,
beef mbaya,
beef mbaya,
jeshi lako aliniwezi,
aliniwezi,
niko moko,
niko moko,
komando,
komando,
tena kipenzi,
yeah.
Besi kwa fast,
besi kwa fast,
ten marisas,
ten marisas,
yeah. Kama jambaz,
kama jambaz,
kama jambaz,
kama jambaz,
stari yangu inaleta mane,
mane,
mane, mane,
yeah. G,
kama iyo,
yeah.
Mane, run city, stari yangu inaleta cash,
yeah.
Cash, cash,
kitu kama iyo,
Kokoriko. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Anga zangu sogei, kila kona minapigia machata.
Minapigia machata.
Wengi tumepinda,
wengi
tunakwenda na muda.
Tunakwenda na muda.
Sura za kininja,
kininja.
Wax tu,
wax tunapigia.
Beef na masharo,
sharo.
Gumkulegeza,
gumkulegeza.
Wanapenda na vofoka,
foka.
Wakiniona wanaogopa,
wanaogopa.
Ni mazishi,
ni mazishi,
ni mazishi,
ni mazishi.
Elewa kila saa,
elewa kila saa.
Tunawaka kama taa,
tunawaka kama taa.
Bero na sisi,
bero na sisi,
yeah. Bero na sisi. Wanapojipanga na kuwa makini, watoto wa juzi humkuamini, yeah. Na wapa do,
wapa do.
Cause paka mta freeze,
yeah. Paka mta freeze.
Mtakuwa machizi,
mtakuwa machizi.
Mandrick,
yeah,
yeah. City,
oh.
Wanaona Gere, wanapiga kelele. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Wanaona Gere, wanapiga kelele. Kokoriko pro, you run a seat. Ntawas, Kokotari Mandri. Ha.
Kokoriko production,
you run a seat. And you.
Kokoriko production.